He kōna e ipurangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa.
E te tī, e te tā, rauranga tira mā, nau mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga o tātou, e ki anei ko whakamaori, anei anō a Shea Milne e mihi nei ki a koutou. Mātou tahi ko Āmaha Hini, Anipiki Tuari, tēnā kūrua, tēnā tātou.
Kia ora, kia ora.
Nō reira, I thought we'd get straight into our kaupapa, our whakamaori subject, because then we can talk about te tahi whakawhitiwhiti ngā kōrero. I tēnei rā e te iwi, we are going to be translating the very first speech that Jacinda Ardern delivered i te wā i ki ia e whakaeke atu ana tātai ki roto i te lockdown level 4, 2020, March. I mean, it was a polarizing time. I mean, I guess we all remember where we were i te rā wā. I te aha koe, i te aha kōrua, i te aha koe, Kaz?
Kia pono te kōrero, I was sick with strep throat.
Oh!
So ka puta mai tēnei pūrongo mo te COVID. Kia pono te kōrero, i pō he au, oh my God, I've got COVID! Me te aha, kāri whakaitia kia ki te au i taku tākuta, because the restrictions were already up. And because strep throat has very similar, you know, he orite ngā matenga, you know, to COVID. So, you know, and because kua anake i tōku kāinga, nā reira.
I tāmaki koe?
I tāmaki au i tērā wā. So, nei a Anipiki me tana kotahi e raru ana i ōnā ke whakaaro, me te pōhehe nui, you know, i te mate au i te COVID. Kaore he kaitiaki mōku, kaore he paku aha. You know, because I was sick, I didn't want to leave Auckland and then potentially go and infect my whānau.
Aye.
So I was like, oh, well, girl, mena ka mate koe. Ka mate koe me toko tahi. But at least ka ora tō whānau.
Pono taku kororo kāta he anuau i hoki mai haina.
Oh, hell!
I reira mātou e whakātu atu nei i te ahurea Māori, i te taha o te puia, NZ Mackey. Ka hoki mai ki te kāinga, ka puta te karere. Hei, mo tēnei mea, mo te mate korona. Engari, i te kāinga noihua i te rāwa, ka puta te kororo, ka lockdown ngia tātou. Engari, paikiau te, i tino ratahau ki te noho taratahi. Ki te, yeah. Engari, yeah. Yeah, ka te hanau i hoki mai haina.
I te pūtake.
Ai, oia.
Nau pe i kawe mai.
Engari, kai te ora tonu.
Ai, e mana koe. Pehā koe.
I te kāinga mātou, e whakamiharo ala, i te mea i reira ngā kōhimuhimu, ne? Ka pāpāhonge, kei te premier, te tahi kōrero, hei mātakitaki ko ngā pūrongo katoa, i te tuku emergency, briefing, te mea. E maharanau te wā i pānui, i mātakitaki mātou. Kamutu, i reira noho ki taku tuahine pea. Tērā pea ka haramai ia ki goia mātou noho ai. Hāre raini ia ki ona hunga wai noho ai. I te mea i reira te wā, me tai koe i mua i te Wainganui pō. Nō reira, kei te hāre ia ki e noho ana ki tō mātou whare e rā tu ahuranga katoa. E rangi mo te taha ki te lockdown, i pai ki a mātou.
Ai, ahau hoki.
E nui ngā mahi i te mea i tai mai etahi atu mahi, nā runga i te ahuranga o te noho whakamoho ao. E rangi i tino pai ki au i whai wā te ao me te tai ao ki te kukume i tōnā no manawa, pērā noho ki te whānau. Nō reire he pai tērā.
Yeah. He tānga manawa, ne?
He tānga manawa tērā. Hei whakamōhio noiho kia kūtau, ko otike ia mātou e nei whakamaori katoa, we've done these translations and we've arrived here ready to go well. That's the plan anyway. Nō reira, kia whakahihiko i o tātou whakaaro, e te whānau anei tetahi paku wahanga.
Level 4 will be for initial period of 3 days, except for Auckland and the Coromandel Peninsula, who we anticipate will likely be at level 4 for 7 days, due to them being most closely linked to our current case.
Nō reira, ko ānaha kei te pānui I te reo Pākehā, I ngā kupu Pākehā, ko hau kei te pānui I aku whakamaori. Nō reira, karawhiua, Chief.
Good afternoon. The Cabinet met this morning to discuss our next actions in the fight against COVID-19.
Terrible Jacinda Ardern reenactment tērā, hoi anō. Anei tāku, ahi ahi Māori e. I hui te kāhui whakahāre I te ata nei, ki te wānanga I tā tātou anganga whakamua I roto I te take kowhiori.
Like the rest of the world, we are facing the potential for devastating impacts from the virus. But through decisive action and through working together, we do have a small window to get ahead of it. On Saturday, I announced a COVID-19 alert system and placed New Zealand at alert level 2.
Pēnei ngā iwi o te ao, tērā pia ka pāngia kinotia tātou e tēnei huaketo. Hoi, mā te koke tika, mā te mahi ngātahi anō hoki, he wāhanga iti kei ā tātou ki te anga whakamua. E korutaku tērā. I te rāhoroi, I pānuitia e au ngā taumata ohiti mā te korona. Ka mutu I whakatauria, kia hāre a Aotearoa I raro I te taumata ohiti tuarua.
I also said we should all be prepared to move quickly. Now is the time to put our action. Now is the time to put our plans into action.
Iki hoki au me rite tātou ki te koke, kua tai ki te wā e tatu ai ngā whakaritenga.
We are fortunate to still be some way behind the majority of overseas countries in terms of cases, but the trajectory is clear. Act now or risk the virus taking hold as it has everywhere else.
E wai Mariana kei muri tonu tātou I te nuinga o tā wāhi mo te taha ki ngā kēhi. Hoi, e mārama ana te kite me whakamomori tātou. Kei rite te kino o te kowhiori ki te whenua kē.
Kia ora.
Mārama ana ki au e hoa?
Ai.
I au e pānui ana. Ko ki te au e tahi mea. Tino koreitake, e tae ana te whakapai ake, me pērā pia taku kōrero. Especially I wāinga nui rā, I te puku o aku whakamaoritanga. Hoi anō. E a ngā whakaro.
Tuhine?
Koinei pia te tauira o te āhua o te whakawhiti. Ne? Hoi anō, e mārama ana, ne pēnei I te... Kia haere a Aotearoa ki raro I te taumata o hiti tuarua. New Zealand, New Zealand to go or move forward or progress to.
Ai. Pea tō whakapai ake I tērā.
Te hoa kia tiro hea taku.
he nui tonu ngā huarahi e tāia nei tātou. Ne, hāngai ana ki te mea kotahi nei, e anga whakamua I tātou. E rā momo he mā mā noiho.
Mana ke he aro tōtika ki te noho, ne?
Kia noho.
Ki te taumata.
He paia ki tērā.
Because we know noho. That's what that means. Like moving there means we're going to stay in ka noho ki te taumata ohi te
tērā. Kia noho a Aotearoa. Pai tērā. I wānanga māua kotaku huaranga tira, kahurangi. Kaori e I pai ki taku whakamahi I te kupu anganga. Hea ngā ture mo tērā? E pai ana tērā ki a koe?
Ko tā koe e ki te nei, ko te derived noun care, the progression for.
Progression, as opposed to progress. Nē, mena ka anga koe ko te progress.
Yeah, anga anganga. Whakamua. Anganga. Anganga whakamua.
Progression.
Ai, no, anga,
he anga. Anganga whakamuatanga.
Yeah. Ai, koera hoki tetei o ngā whakaro I ruto ia, o tērā pe me tanga, whai muri mai I te mua.
Hoi ka pērā tātou ne, tūtaki hanga tuatahitanga.
Ai.
Ai te tiro hanga tuaruatanga, ai. Ka pērā tātou.
Nō reira me poro I te ngā, anganga?
Kei te pai kia poro.
Noho?
Kei te pai hoki kia tāpiri hia, te tanga. Ngā. Ie, te tanga rānei ki te mea tuarua. Engari kei koe te tikanga chief.
Nō reira, ko wai ae ni. Ani piki.
Okay.
Ko hau kei te pānui I tāu?
Ai.
Okay. Right now, we have a window of opportunity to break the chain of community transmission, to contain the virus, to stop it multiplying and protect New Zealanders from the worst.
Inaia tonu nei, kei a tātou te āheinga ki te whakatū I te horapa a hapori o te raupapa tukumate, hei aukati I te huakito, hei haukoti I tana tipu kia whakahaumarutia ai a ngai Aotearoa kei heke atu. Yes.
Our plan is simple. We can stop the spread by staying at home and reducing contact. Now is the time to act. That's why Cabinet met today and agreed that effective immediately, we will move to alert level 3 nationwide.
He māma te rautaki. Mā te noho raunga iti, mā te pā kore ki te tangata, e mutu ai te horapa. Kua tai te wā kia tūmatau, or kia are are ngā mata. Koina I hui ai te kāhui minita I te rā nei, I whakatau ai hoki kia noho a Aotearoa whānui ki te taumata ohiti tuatoru.
Kia ora. After 48 hours, the time required to ensure essential services are in place, we will move to level 4. These decisions will place the most significant restrictions on New Zealanders' movements in modern history.
Tāria te whātikau māwaru haora, kia whai wā ngā ratonga matua ki te whakarite I a rātou anō. Ka piki anō tātou ki te taumata ohi titua whā. Ko ēnei kōwhiringa, ka whakatau I te herenga nui katoa ki runga I a ngai Aotearoa I te hitori o te āhau nei.
This is not a decision taken lightly, but this is our best chance to slow the virus and to save lives.
E hara tēnei I te whakataunga poka noa. Hoi anō, koinei te ara tika, me kore noa e tūpono ka whakapōtiri I te huaketo, ka whakaora hoki I ngā tāngata.
Yeah. E pai tērā ki au.
Yes!
I kī koe, kua tai te wā kia tū matau. Hea tērā. Mōhea tērā.
Ngā mahi rākau. Mauraku? Mauraku. Nē tūmatau, nā, kua rite koe. It's time to act.
Ai.
Tērā he ori te whakāra mo te kia are are ngā mata.
Kia ora.
Nē, he, nā, nā, ki taku nei mōhio, nā, I whakakiwahangia tēnā kōrero, he ori te ki te let's get ready to rumble, kia are are ngā mata.
Pai.
Tchē, pai tērā.
Pai, tuahine.
Ai, he kōrero anoa.
Karekau.
Yeah. Oh,
mama.
He tuatahi tanga tēnei.
kei a koe, Anipiki.
We currently have 102 cases, but so did Italy once. Now the virus has overwhelmed their health system and hundreds of people are dying every day.
Ko tahi rau mārua ngā kēhi I tēnei wānei. I pērā hoki te āhua itari. Inaia nei, kua horapa te huaketo, huri noa I mīere ai tā rātau pūnaha hauora, ka mutu, e hia rau tāngata e mate ana I ia rā.
Wow, e mīere, I love. Sorry, that's what I'm reading.
The situation here is moving at pace, and so must we. We have always said we would act early.
E anga whakamua tonu ana te tū āhua nei, nō reira me pērā hoki tātou. He rite tonu tā tātou ki atu ka whāia wawetia te huarahi tika.
Today, 36 new cases were announced. While the majority of these cases continue to be linked to overseas travel in some way, I can also confirm, as did the Director General of Health, that we have two cases where public health officials have been unable to find how they came in contact with COVID-19.
E toru te kaumā ono ngā kēhi hou I whakapāho hiarā I te rānei. Ahakoa te nuinga o ngā kēhi nei e āhua whai pānga ana ki ngā haerenga ki rā wāhi, māku tonu e whakapūmau, hei kaitohu tianara o ngā take hauora, e rua ngā kēhi kāore e mōhio hiāna e te mana hauora tūmata nui I ahu mai ngā mea e rua nei I hea.
On that basis, we now consider that there is transmission within our communities.
Hei āpiti atu, kua mōhio pū e rerere haere nei te huaketo i tēnā hapori, i tēnā hapori.
If community transmissions takes off in New Zealand, the number of cases will double every 5 days. If that happens unchecked, our health system will be inundated and tens of thousands New Zealanders will die.
Ki te kino haere te uru tā i Aotearoa nei, ka huarua ngā kēhi i ia rimarā. Ki te pērā hia, ka muia ngā ratonga hauora, ka mutu, ehia te kaumano kāmate i Aotearoa nei.
There is no easy way to say that, but it is the reality we have seen overseas, and the possibility we must now face here. Together, we must stop that happening, and we can.
Kia pono te whakapuakitanga o te kōrero, koe nei te tūturutanga kua kitea i rā wāhi. He tū wāhua ka kitea hoki pea i konei. Me aukatie tātou katoa te anga whakamuatanga o te uru tānei, ka mutu e tāi ane tātou tēnei mahi te whakatutuki.
Pātai.
Kia ora.
Tukuna ngā pātai. Kia ora.
E miere.
Ai.
Hai tēnā reringa. E miere ai tā rātou pūnaha.
Miere. Haranoi hoi te hani. Engari, he kupu tēnei, ko te whakapāketanga o tēnei kupu, to be overcome, to be beaten. Mm.
Ah.
On that basis, how te whakapākeatanga o tērā?
Pai tērā. Nā te mea i whai tonu ahau i te wairua, hei āpiti atu, and just to add to that, engari, i āhua he pea taku anga whakamua on that basis.
Nā, tēnei nā, te māku tonu e whakapūmau hei kautohu tianara o ngā take hauora.
Ki te au tira.
Yes, so I can also confirm. As did. Mō taku he taku pāne.
Pānu i pēra.
Karau i kite i te did.
Did.
As the director general, yep. Pēnei i te, ne?
Ai.
Pono te ngāt, i te whakapono nui au kia kui me taku pakaro. Oh, he ture hau tēnei.
Karekau i he taku pānu i te Pākehā. No reira, māku tonu e whakapūmau, pēnei i tā te kaitohu tianara o ngā take hauora i ki ai.
Mm-hmm. Ai.
I ki ai.
Nā reira mo te.
Te ahua nei kua pai i nāia ni.
I can also confirm, as did the Director General of Health.
Oh, as did.
Ai, pēnei i tā te.
Pēnei i tā te kaitohu tianara o ngā take hauora i ki ai. Yeah, pai tērā.
Yeah.
Te tiro a nei māo ko anipiki e wete nei ngā kōrero āmaha.
Rawe, he rawe.
He tohu, he kai ko tino pai ia.
Kā re au te, ina kā aroha ki ngā tāua hāre aki nei.
Ai. E mana gwekas.
he pai noiho te rā te mea i puta ki ia hau te kōrero i etehi wā i aue pānui nei. I ngā haora o te pō.
Ai.
Ka ware a te tangata e te moe kāre tino ki te etehi kupu, no reira, a koeira, te āhua, o tēnei whakamaoritanga nei, kāre au i ki te etehi kupu, i he ai te wairu o te rerenga kōrero. Engari, pai tā kōrua whakatika mai.
Koeira, tētahi mea hei wānanga mā tātou, i ā kōrua e whakamaori ana, he a tō rautaki whakamaori, nā, tō process, ne, e tika ai o whakamaori katoa. Me tuhinga tuatahi ka hōmiromiro tia tērā, tuhinga tuarua ka hōmiromiro anō, me tuku rānei ki tētahi atu hea. Hea tō ara whakamaori.
Ahau nei, me tuku ki tētahi atu.
Mm-hmm.
Nē, nā te mea kua wāia ki aku karu ki aku kupu.
Mm.
Kā kāhua māngere haere au i etehi wā.
Mm.
Engari, ka pai ke ake kia tukuna taku tuhinga ki tētehi atu hei āta hō miromiro mā rātau. Ki te kore, ahakoa pēhia nei tō matatau me āta hō miromiro e tētehi atu ki ahau nei.
Pēhia koe
kas. I te timatanga, ne, ka pānui au i te kōrero. Ne, kia mārama hea ha te horopaki. Kātahi ka whakamaori, he trāwha noiho tēnā.
Ai.
Nā, ka hoki anō ahau ki te whakamaori, i taku whakamaoritanga tuatahi. Ne, te nuinga o te wā, ka tuku atu au ki oku hoa. E rua nā ki ngā hoa ka tuku.
Mm.
Aku mahi, ko te aorere pewhairangi, ko Hemi Kelly. ko raiwa, ne? Hoi anō, i tēnei, o tēnei mahi, kāore au i tuku, nā te mea i hiahiau kia...
Mā te iwi e koe, ai, e ho miru miru.
Ai, tika, ne, kia kite, kia mōhio, kia, ai, kia mōhio te tangata, he pai te hapa. Ai. He ora i roto i te hapa. Mm. Ne, nā te mea ka taia e te tangata e wai atu rānei, te whakatika i te hapa.
Ai.
Ne, aha koa te matatau o te tangata. Ka mutu ko wai tu atu i a taiwa, kaz. I whakatauira. Ne, i te rā, i te pai o tēnei momo mahi. Ne, ai. Te āta whakamātau, te āta titiro, te āta homiro miro, te whakawā hoki i au ake mahi. Ne, me te hoa atu ki o hoa, kia wai atu rānei, mā rātou koe e whakatika.
Mm. He ua ua hoki tērā, ne?
Ai.
I te mea maharanau, i te wā, i tīmatau, ki te whakamaori e tahi mea, he whakahihi, ka tae au, namatahi, namarua, he wehi ana hoki, kei kitea ōku hapa, kei kitea ōku kino. Kei whakaaro kaore, kei noho etahi ki te whakaaro kaore ia e eke ama, ne? No reira, i etahi wā, ka reo i hia ki te tuku, ki aku hoa, ki taku whāia, kia waira ni hei hei ho miro miro. I ae nei pai no hoa, taku tuku. Kas, tira hia, he anau he hapa kei rata.
Ai,
ai. E rangi, he taumata whakaaro anō tira, ne? Me tere ako te tangata. Kei te hihia kia kuhu mai ki roto ienei mea i te mehe tika tāu. Ko wai te tangata kā tika i ngā wā katoa, ko tīmo tīna he neipa. Hoi anō, you know, he toko iti noho tērā.
Ai, ai. Nā ka whakaroi, anei, tetahi tohu tohu matua ka hoatua hau ki aku tāwira. Ia te tau, ka mea tua ki a rātau. E tāia ana e te tangata te whakatika i te hapa. E kore e tāia te tangata te whakatika i te noho mū.
Ai.
Ne? Nā reira, me whakatauira, me whakatinana hoki ahau i tērā āhua. Nā, kei kia he kōrero noiho.
Tika tā, e rangi he best practice tērā, ne? Kia pānui koe i tō trāwha, i tō trāwhe, nā, ka hoki anō ki te whakatika anō. Etahi wā, nā te mea... Kā reo e whai kaha ana ki te pērā. Kā reo e pērā. Nō reira, you know, i au e pānu ana i tāka, tai ana te whakapaka ki te.
Kare, kore, tahi karaka i te atapea i whakamauri i tēnei.
Kau, hoi anō. E rangi, he nui ngā take e kā pērā. He nui ngā wā kā pērā. Nō reira, e pai kea ke mena ka whai hoa koe, ne, i roto i tēnei. Whakamaori, whakapākehā, te ao reo Māori. He ara whakaiti.
Pai noiho ki au kia whakatikai nei te tangata.
Ai.
He akoranga o roto.
Ai.
Kei whakamāhau.
Ai.
E hara, nā, pai noiho mena ka whakatikai na mai ahau.
Ai.
Pai ake tērā tēnā i te noho whakamā.
Ai. Ne, me waia te tangata, ne. Kia tuku i era hapa, kia tirohia te tangata, kia hōmirohia. Whakaiti ana tēnā, te hōmirohia.
Ko te huarahi e whai nei au i roto i aku krāhe, o tira ko tetehi o ngā mātāpono nui i roto i aku krāhe, kia haumaru te noho a te ākonga, kai tahuri ia i te reo, ne? Kai tahuri ia. Nō reira, kai te pirangi au kia paitana noho, kia pai hoki te wheako. Kia whai atonuhia e ia te reo. Nō reira, kā reo mo te whakamataku i aku taumira, i aku ākonga. Me tiaki, me manaaki kā tika.
Pehea i runga i te tiriti. Kei te kōrero tāua i runga i te tiriti. Ka whakatika koe i te tangata i awawara? Ka tuku noiho kia
kōrero. Ka irato noiho i te krahi.
Ahau hoki kape. Kā reo i mōhio kapeira kia kōrerohia tēnei tauira. Nā te meheri te tonu te pātai mai a... etahi, you know, ka whakatika koe i o hoa, i au tauira me tāku, aku tauira, nā te mea kua waia mātou ki tēnā momo āhua. Ai. Engari, oku hua Kao.
Ai.
Kao, ka matu oku mātua kuia kura, Kao. Ne?
Pehea etahi mea rangatahi ake i a koe. Etahi irā mutu. E rangi, harai te irā mutu, e rangi, kei te rea areanga, ne?
I pērā hau, I pēra ahau, ki aku I rāmatu, ki taku te, mea, te mātāmua, nā ināinei, kā ria, e he whakamā ia ki te kōrero Māori ki ai. Nā reira, nā, kua tino, you know.
Hopo ana.
Ai, me, nā, e hara I te mea, nōna te he, nōku kē te he, te āhua o taku whakatika I aia, I āhua tāta, te tuku o taku whakatika I aia, ne? Nā reira, ana, kua mate a kuia ki te āta. Whai I tāna reo Māori, kia hua mai ai he reo Māori, ia, ia, inai, ne? Nā reira, ai me tūpato hoki, ia koe whakatika ana I tō whānau.
Ia ewe kororo nei ki aku I tamariki ki te puta he hapa, nā te mea kua wae kē mātai, ai, 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 ai. Tūmumu āhuatanga. Heri te tonu taku whakatika I a rātau, engari, ko ngā hapa e ahu kē ana I waho.
Ai.
Nā te mea, ko tahi raupai hēneti I reo Māori, ka tukuna ki aku tamariki ei. Mai te whereireitanga mai, ta tuiho nei ki tēnei wā, kuira te reo, e mōhio nei mātau. E kore rawa mātau e kororo Pākehā, engari, ko tetehi he momo, hei mahi, kua mahia. Mai te whānautanga mai, ki te tekautau te pakeke, koe nei te wā, kua āhua whakatikaina ngā tamariki. O tira ko te reo, kua tō ia mai ki roto I te kāinga. Te kautau te pakeke, ki te tekaumā whā, I hiti noiho ngā whakatikahanga. Te kaumā rima, kāore he āhua, immaculate nei, inai pēnei te te huaku tama.
Ko koe hei tauira.
Ai, koe.
Engari, koeira taku experiment, you know, he experiment tēnei.
Ai, mea tere tā noho ki tō māua mātāmua, experiment katoa tērā mo te whānau.
ka hōhā mai. Te huaku tamahine, ko niwa. Ka kia atu, Ngāti mei tīmata ia ki te kororo Pākehā ki tana taina. Kia atu, ai, ia koe I taku whare, ko te reo Māori, te karawhiu, ne? Ka mārama ia ki taku kororo. Ka tahi mātau ka haere ki te taone, ka tīmata anō ia ki te kororo Pākehā, kia atu, oi, ia koe I taku whare, ka au kai roto ke I te waka.
Te whakamātau.
Ka kia atu, I āku I taku taha, kai roto koe I taku whare. Ka mārama hoki, nā te mea, koe rā no hoki tetehi mea kua whakatohia e au, arā ko te whakaaro Māori ki roto I ā rātau. Kā hoki mātau ki te kāinga, ka hapa niwa. Ka whakatika a hau I āia, ka tahi a kākima, kua hōhā hau I tō kā whakatika mai. Mēnā, I ngana au ki te whakaputa I te kororo kua mate a mam, engari he taku rerenga, ka whakatika koe I taku rerenga tēnā I mua I tō alo atu ki a mam. Hei, koeira tana kororo, koeira te āhua te taumato tana hōhā. Hei, ka whakatika koe I taku rerenga kororo I mua I tō aro atu ki te matenga o mam. Ka kia atu, oh, probably, but... probably, maybe, but e pirangina eo kia immaculate tō reo geo, koeira.
Ko te...
Engari, koeira aku tamariki ni. Ka...
Ko te akuranga o tērā kōrero, Chief, anipiki me kawatāua haere ki tana whare. Kei whakatika hia tāua. No.
Kei whakatika, kāre o kore, ka whakatika ngia tāua e ana tamariki.
tika. ko tētahi o ana tamariki I pērā ki au I ngā tau ki muri. Kō me kōrero Māori tāua. tika tau, boi, tika nō reira, ko te kupu o tēnei hōtaka, ko Thumb Day, ko rongo kōrua I tērā.
Thumb Day.
Hāngai ana ki ā koe tēnei kupu, Chief. When someone goes to the gym and spends 90% of the time on their phone scrolling through social media, looks like it's a Thumbs Day.
Kāore te paku hanga ki a ana.
E tangata haere ki te whare hiki maitai.
Engari, kā mahi I ngā mahi.
Āhua korokoro e nei gats, kāore e tino kiki ama.
Tika tāwe.
Pakari. Someday. Ēnei momo kupu he pai, ēnei hei whakakorekore I o tātou whakaaro I te mea. Koe nei ngā momo kupu kaore mōhio mēnei ki tātou ēnei ki ngā tupuna kore rawa rātou e mārama. O tātou kaumātua kuia kaore pēr rātou e mārama.
Nā reira, e hāngai noi hoana ki te wā ka tai atu ki ngā whare whakapakari tīrana.
Te rā pē tai ana te whakawhānui. Hoi anō, koe te whakamāramatanga, ne?
Ka pai.
looks like it's thumb day again for Jimmy with his usual routine. Three sets of five Snapchat selfies and 10 sets of scrolling through Facebook until exhaustion.
Ah, okay, all right.
Nō reira, ko te momo wā.
Yeah.
Thumb day, rangi hua kore.
Rangi hua kore. Pai.
Maro ke pea.
Kāori I hāta ke hi tērā, ne?
Ai. I'm traumatized.
trauma tērā. Pēja tēnei, kei te whakaaro au mo te wharehiki mai tai ne. Ngā taumaha, te tikanga mea hiki koe ngā mai tai taumaha. Nō reira, he kōnui taumaha.
Nice.
Oh, ai, hāngai.
Yep. Kōnui taumaha, pai tērā, bro.
Ai.
A koe?
Kei konei ngā Māori e whakarongo ana. E, kore take tērā.
E te whakaaro au kia waihanga kupu hou.
Oh, ai.
Engari he kore take, he maro ke katoa tēnei kupu hou. Nā te mea kei te whakapiri noeho, kei te whakapiri kupu noeho ahau. Pēnei te kōkore, te kōnui me te kore.
Oh, kōkore.
Ai, kōkore.
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 Nā, mēna ka whakarongo ki te mita.
Kōkore.
O te hunga o te tairafti I te whanapene.
Kua.
Hei, ai, kōkore. Kōkore.
Kōkore.
Hei āpiti atu ki tāu, hea tāu, kōnui taumaha.
Kōnui taumaha.
Kōnui taumaha tō tā kore.
Tō tā kore. Tō tā kore. Ah, tō tā, sweet.
Rawe.
Ai. Kōnui taumaha tō tā kore.
E, whakatau āki.
Ui.
Nā tāua.
Tēnā rawe. Tātau.
Et. Well, pai tēnā.
Ai, pai tērā, tēnō pai tērā, actually.
Tuhia, copyright near.
Ai, kōnui taumaha tō tā kore. Nō reira, ko mātua, ko ū, tā tātou waka.
Rawe.
Ki uta. Tēnā koutou e hoa mā, koutou I whakapiri mai, I whakahonohono mai ki tēnei wānanga, ki nei ko whakamaori. He nui anō ngā whakamaori, hei mahi, mā mātou o tīrā mā tātou. Nō reira, kia kaha te hoki mai, kia kaha te whakarongo mai, te mātakitaki mai. Mēnā ka kite koe I ānaha, I ānipiki, ahau anoho ki hirungai te tiriti, kia aroha mai. Oino, tēnā koutou, tēnā tātai.
Kia ora.
Thanks for listening to Whaka Māori, hosted by Shay Milne, Dr. Ana Hahini and Anipiki Tuari. Whaka Māori is also available on YouTube if you'd like to watch the podcast. It's also available on the RNZ website, rnz.co.nz, Apple Podcasts, Spotify and iHeartRadio. Basically, wherever you find your podcasts.